Igbosongs.com.
Okuroko Mighty. Nke bụ maka ọnwa shio. Nwa okuroko amannashi. Ke nwụrụ na moto accident. Ka mkpụrụ obi ala dị mma. Amen.
Oh,
Oh,
wants me, Jesse. Wants me, wanna make a leg. Let me make a leg. Wanna make a leg. Yes, that's it, Bobby. Oh,
More music at ibosongs.com.